DA Masipaleng wa Metsimaholo e nka bohato kgahlanong le dispatcher shop tse seng molaong mane Sasolburg. Dispatcher shop tsena di beha maphelo a bana le thuto ya bona tsietsing. Re le Democratic Alliance re etsa boipiletso ho masipala le mafapha a tshwereng tsa molao hore ba kwale dispatcher shop tsena. DA e tla tswela pele ho sebetsa hammoho le dikolo le setjhaba ka kakaretso ho baballa maphelo le bokamoso ba bana ba rona.